Ula mathi da.
Awe awe king.
Hey, king kanjani lo muntu eshisa umshika shika okwahle kancane la wena.
Oh. Abo, yabona ke manje asambeni. Sithini Van Duck? Baya Holland?
Yeah, yeah, sure. Mara wayo phekwe ukuthi ushiswa eSpain wena.
No the last is vumelene. Ukuthi siyophanda e-station.
Wena wathi bezela ugcola igwababa.
Ha? Yeah, mara isikhawathile Titan.
Ayivethu.
Angifuni ukukhohlisa out yami.
Eyifana yithi.
Phela manje kushubile. UDecember la uyeza.
Isalo.
Enuyazi nawe emhlobami ukuthi i-outing kumele iphande. Kodwa kuleka ntwana, ungasabi, uzojwayela.
Wena yeke isplus manje kusegoli la yonke into yashesha baba.
Okay, so sno, asambeni siyene siyobhloma e-station. Ngibona ukuthi ngeke ngikususa ukushisa yini. Asifake. Tata ba.
Eh, lungisa. Ekusajova, akusintona yakho le. Ekusesami safanas.
Sho malume.
Ekuse wena san, buye endlini. Angisho ukuba manje ngaxala into eyi-1. Kanti usungandilandele, ngabuye endlini.
Uzomtshela uma ukuthi ngishayi futhi uyaganga e-station.
Laba ngabe. Ah, hamba man.